kyo bye bali bagamba byonna bisigadde ku mannyo Mukwano tubaswaze Ino lavu tujisige Mubipande tujitimbe Echibuga tuchipande Echiru mamirevu Kukwata ngankukwata Tonyweza ngankunyweza Ebya febya mulwatu Tegeta kana kwepa Kana matagange Twala, 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 twala Kula gange twala mutima gwange